Reka twumve hano Juvenal Nkusi wa Park mu minsi yashize bagara ku kintu cya ruswa no muri cyajya bavuga ngo bashyireho urukiko cyangwa urugereko rwo gukurikirana abantu ibipfi binini kandi muzi neza ko Maitre Vaude yayanze Profesori Rugegera yanga abo ni abantu Minisiteri y'Ubutabera yari ihagarariwe na Evode Vodavoda na Profesori Rugege bavuga ati ntibishoboka urukiko rundi rwaza gukora iki niyo mwami uvuga ko ubutabera bwacu bufite weakness.
Iki kiganiro twaragikurikiye mu nteko ishinga amategeko. Reka abadepite bavuze byinshi bitandukanye ariko reka twumve Honorable Juvenal Nkusi kuko numvi ni nawe akenshi buri uri miye position kurenza abandi. Impamvu uvuze ngo ni miye position uzi ko ayoboye komisiyo ya PAC yayindi ukunze kwakira ibigo bitandukanye ndetse bikanagaragara ko ari ruswa nyine gutyo gusa burya bivuga ndetse n'uko abibona n'inama atanga. Turagaruka mu kanya twumva n'abandi ariko namwe twiteguye kubumva.
Ibindeba yenavuga yuko ari umufatanyacyaha abantu bose bari mu nzego z'ubuyobozi baba barahawe icyizere n'inzego hari abatowe bahawe icyizere n'abaturage hari abandi bakora mu nzego za leta bafite icyizere bafite ubuyobozi bukuru bukuri atatirede yo kugira ngo butange ibyo ngibyo kumva rero urebera ikintu kigira nabi igihugu ukavuga ngo ntibindeba nawe uri komplice icyo kintu tugomba kugira bigomba kwitabwaho rwose hanyuma noneho reka nze mvuga akantu gatoya ruswa yarwanywa mbaho urugero arakica abapolisi mu minsi yashize magana abiri niyihe kore y'igihugu ya leta yicaye ubwabo ikikora auto evaluation ikivanamo izo mpamvu zishobora kuba zikoreshwa yabikora ese igituma izindi serivisi zose zicara ngo zirebe mu kinyarwanda baravuga ngo uyoberwa ntuyoberwa ukwibye ahubwo uyoberwa guhisha muri biriya bose mwambwira ko muri buri serivisi uwariye ruswa atagaragara iyo mwicaye nimugoroba ugasanga niwe wagiye kugusengerera kandi mwese muhembwa mwe ukabuza iprocesi yagiyemo ukabuza wahura nabo ukabirebera ukabigumisha hano ubona ko ayo mafaranga yavanye izi gituma za serivisi za leta muri buri departement iyo ari yo yose batakwicara ngo wikore auto evaluation barebe sire de vie yego harimo bashobora kuba barabirazwe na base cyangwa ba nyirakuru ariko abanyarwanda twese turazi aho duturuka ibyinshi nibyo muba mwarakoreye iyo sire de vie umuntu mubana mu biro ukabona arakurusha guhembwa mwe ukabona arakurusha kubaho nta etaje yabonye nta rante yindi afite wowe ubona yuko ibyo bintu yabivanye ariko urabirebera hanyuma noneho ugasigara uba iki ugasigara uba umugaragu we ugasigara ariwe umukurikira ugasanga ariwe ugira kugira ngo muzasangire bya bindi ni ukuvuga ngo rero zire kuru zose z'igihugu zose zakwica zigakora evaluation aba twavuze ibibazo byo mu masoko ya leta abariya bose bo muri procurement bicaye bakareba uko bameze babura kumenya uwabikoze bariya bakurikirana imirimo ya leta bamenye abo babita bakurikirana imirimo ya engineer n'icyo ko bose baba barangirije rimwe barahuriye muri university hamwe bagatangira akazi kamwe bagahembwa hamwe wajya kureba ugasanga umwe kubera ko yagiye kuri uyu mushinga uyu n'uyu urabona afite ibintu bitubyutse impamvu zidakora auto evaluation na auto critique ngo baverifiye hanyuma noneho batange za garde-fou zatuma abantu bareba kuko ibyo bintu bidashoboka numva rero yuko ibyo ngibyo navuze example ya polisi si impamvu example itakwira hose ikwiriye muri za serivisi ibintu ntibyagabanuka ikindi kandi muri sisitemu iriho ibijya gukorwa byose biva kuri base bikagera hejuru nimusoma budget law abatanga amasoko hari procurement officer ntitubarenganye abaciye budget manager ndetse n'itegeko ryahindutse bavuga yuko na wa wundi uyobora institution afite ububasha bwo guhindura ni ukuvuga ngo nta kintu gishobora gukorwa atabizi iyo abizi byabaye n'abafitemo responsabilite ukareba ikibazo zanga noneho ugiye kugisuzuma ukareba muri etape ejo bundi ara twagiye zanze muri training batwirika kuva kuri fase itangira ukagera kuri hejuru ukabona za etape za step zose uko ziri usanga iyi kibazo kivutse bose bose bafite za degré de complicité consciente ou inconsciente zibamo harimo noneho ya principe ya solidarité négative ikaba ariho ikosuye ibyo nicyo hanyuma ibindi bikavuge gatoya ku makoperative gatoya amakoperative ndakeka yuko abantu bashobora kujya gusura kuri blackboard yavutse ati abantu bavuga ngo tugiye gukora umushinga dushaka amakoperative kandi principe ya koperative ni uko abantu babishaka bakishyira hamwe ariko abantu barabwira ati mujye muri koperative ukabura umuyobozi amafaranga nyuma y'imyaka itatu ugasanga ukabura nyirayo abandi bakinjiramo bakayatwara kubera ko ntibigeze bumva yuko ibintu bakora ari ibyabo nabwo koperative muyikore hanyuma responsabilité bafite board bafite komisiyo ya surveillance bafite iki byose ariko abantu ntibakora hakuru umuyobozi mukuru wa koperative niyo yarangiza kubigira neza hanyuma ibibazo bijyanye n'iyo kibazo cyabona hari ugatabazi ibyo kuko ruswa ni daje ruswa ni daje kuko muri sisitemu iyo yinjiye ari virusi sinzi niba rero nabajije asanzwe utabizi virusi hari umuti wica cyangwa iriya bariya fibrisi bagira noneho iyo udakomeje yakwigira hirya igashobora kwitransforma ikigira indi cyangwa ikongera noneho ikabunda none ikazaga igihe waba warebye hirya ikagarukana ingufu kuko bivuze ni efekitivumani itaje ku gihugu kuko iyo utangiye gukoresha abantu badafite ubushobozi kandi hari abandi b'ubushobozi rwose ari basute gituma ruriya ugiye kurusha ubushobozi na akaba ruriya agiyeho iki ese aza abafite moral authority yo kumpa guidance ihubya nkora cyangwa azaba agatangira conflict itera ibibazo hanyuma ku kibazo cya fire harimo challenges za administrative ariko se uzi ko naba example tubona abantu twarabahamagaye muri public accounts committee bakemera ibyaha bakavuga ngo bazahana basubirayo twasanze ibisobanuro yaduhaye hari satisfizwa ntacyo ntagihano tumuhaye ariko se bategereje umwaka n'igice kugira ngo bagere kuri iyo conclusion ko yari afite gutanga igihano cyangwa agatira conclusion hanyuma umugenzi mukuru w'imari ya leta ntabigiremo gituma aba yategereje ni ukuvuga ngo zafe parti za solidarite negative zibamo n'abantu kuvuga ngo ntibindeba tereriyo nibyo ngibyo ni ibihano by'ingufu by'akazi bakavuga ngo demande d'explication ngo nacyo ni igihano cyabaye kandi barateje amafaranga menshi abantu hanyuma noneho rero ikindi hari n'iki reka nkore comment kuri ikibazo cya honorable Kalisa ku by'amanegeka cyo ni ikibazo kiri fondamental ese umuntu ubwe turebe umuntu yifuza kujya kubaka mu manegeka hari umuntu aname conscience ushobora kuvuga ngo njyewe ndumva ari hariya ngiye kubaka hari inyungu zavanamo cyangwa ajyayo kubera inefisiyanse y'iyi sisitemu yindi ishobora kutamwereka ibyo